Dapper on the track.
Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
Oh, today's my birthday, so I'm happy. Loki no manta kulanta kunywa na nyama ntachoma. Napokea gift na ujumbe wa kunishauri na usoma. Kwa karibu na kunjesha keki livonona. Leo staki ma stress, leo nataka kupati. Leo staki ma snitch, leo staki wanafiki. Leo nataka kutoka, leo staki kubaki. Leo memjua ni mpendaye, asimpeni nafasi tushare.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
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 Wote cheers, sishushe chini. Tupige picha kwa pamoja tuitupie mjini. Maisha mafupi ya matam na endo siku tuloingoja kwa ham. Happy birthday to me.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
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 Happy, happy birthday to you.
Bada kutimia saa sita na vijidakika. Nimeulamba nimetoka bomba bomba. Yani nimetoka chicha na piga vipicha. Watu washa anza kunizonga zonga. Naanza kupokea zawadi, sinimwagie maji. Stack you chocolate, stack you chocolate. Menzenu lo siku yangu, wambie washikaji ni furaha. Happy birthday to me, happy birthday to me.
Happy, happy birthday to you.
Kata keki tu.
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 Happy, happy birthday to you.